milima mabonde nishuke nipande, Mungu wangu utanitetea.
Baba, katika familia yetu hakuna matajiri,
hakuna matajiri,
majumba na magari,
majumba na magari,
ni masikini kama ulivyo barithi wengine. Natamani leo
nibariki na mimi, bariki na mimi, bariki na mimi.
Zamu yangu leo
nibariki na mimi, bariki na mimi, bariki na mimi.
Vitu vyote vizuri ni vya kwako. Sasa waini tamani vya wenzangu, nibariki na mini we na vyangu. Mimi lini nimechoka kuwa chini, nipandishe na mimi, nikumbuke na mimi. Hey yeah, nimechoka manyanyaso, nimechoka kudhalilika. Hata yule mpenzi ameniacha kisa pesa, gari sina. Mimi lini nimechoka kuwa chini, nipandishe na mimi, nikumbuke na mimi. Hey yeah yeah.
Abadondosha wino, wajwe jina langu na milimo. Milima mabonde nishuke nipande, Mungu wangu utanitetea.
Baba, katika familia yetu hakuna matajiri,
hakuna matajiri,
majumba na magari,
majumba na magari,
wengine masikini kama ulivyo bariki wengine. Natamani leo
bariki na mimi, bariki na mimi, bariki na mimi.
Zamu yangu leo
bariki na mimi, bariki na mimi, bariki na mimi.
Natamani leo
bariki na mimi, bariki na mimi, bariki na mimi.
Zamu yangu leo
bariki na mimi, bariki na mimi.